Young King, you know. Nia is down, yo.
Bring it back, bring it back.
Baby boy, I see you. Hey, yo.
Bring it back. So,
miso. Kwa kwela nyuso, ina mapati fulu fulu ya chila na prison. Mwe mujichi ka vintu voi pano na marison. Yo, young Kenya na yeah. Niliko pa ma best lapa kweni choka kuchais. Skiu ni ya wakari bati umba mani bis. Wakonda competition, kufaka na partition. Lukari la station, waona moma setting. Yo, nganji we mukari kazi viflowa. Mose chinkale na chicheche kelo chok lower. Nina kula smart, vama punch not yet. Aliose afuna zuwa ya sani kapat. Yo, chekanya, ilinganya, njwe mkulu ufuna chiringane. Yo, young Kenya now.
Gine mtu nane mwanji ni malakwa batode. Zelu zangane upa makocha. Mwanji kunichinga ine mwanji na papata. Nipase ngoni njila imwe maeta na kwada. Gine mtu nane mwanji ni malakwa batode. Zelu zangane upa makocha.
My fake friends, bali fulu mjila mwanga my enemies. Wafuna pari ponze tia zipo fatili mkwe mjila. Za waking a adirit, kwani sayo kula big rich. Magelo wafuna kwa big buyer. Ulipe mane shuwa itaya. Sucha tekera na zari itaya. Wakuitana kawaya waya. Hapa jizazu zinga boom. Hecha zamwa na tum. Yangi mashozi ni Ufika kutoma ni Chipange chipine mkulu. Maplani ya mane ni fulu. Ngamu lomo alema. Enda nkoni pa TikTok. Ngamu fune muvule. Mupange puna simple talk. Yo.
Gine mtu nane mwanji ni malakwa batode. Zelu zangane upa makocha. Mwanji kunichinga ine manji na papa. Batani pate ngoni njila imwe maeta na kwada. Gine mtu nane mwanji ni malakwa batode. Zelu zangane upa makocha.
Gine mtu nane ni malakwa sometimes. Bati musa ni tenge muliwe yanu guys. Jinkazikane pants no pasa na advice. Tifollowing ye ma dreams tonze mungalo mans. Mutu uri mumans mendo ya lipa mwamba. Wazani mvela bwanji bantu vamene ni kamba. Nifuna muni imi muni fake pa mwamba. Kuti monse muzi mvela vamene ni makamba yo.
Gine mtu nane mwanji ni malakwa batode. Zelu zangane upa makocha. Mwanji kunichinga ine manji na papata. Nipase ngoni njila ime.